sikaDisemba. Awudlali isigubu sikaDisemba. Awudlali isigubu sikaDisemba. Awudlali isigubu sikaDisemba.
Mema sonke isidoko senomuze four ways. Imele iphila kahle ivuka ngama-cornflakes. Amangibheka ikhalenda. I decide it's December. Mema sonke isidoko senomuze four ways. Imele iphila kahle ivuka ngama-cornflakes. Amangibheka ikhalenda. I decide it's December.
Today, elami khadi alisebenzi. Ngifike bedlala ukhasino ngiphethe oJ bepoker. Shai zaga nya stoker. Asambela phezulu manzi pants by a mopa. Bopa shona pants by a dropa. Figo bopa zilizinje inkulzi yak jova. Lova pega pants gizum dova. Kade numuntu wako manje sekoni bulldozer. Mashova nya mosha. Funo masmbeshe nya sondela ngimseshe. Ngishayile ngecheche. Shana ngeskipa. Dona vele smeshe. Mina ngukwepeshe. Ngimshana ngeglasi. Dona vele steshe. Mangreta ngimpeshe. Ngeno malindi nekindi. Peto put masuti au kipig.
Au kdali skupu ska December. Au kdali skupu ska December. Awudlali isigubu sikaDisemba. Awudlali isigubu sikaDisemba.
Mema sonke isidoko senomuze four ways. Imele iphila kahle ivuka ngama-cornflakes. Amangibheka ikhalenda. I decide it's December. Mema sonke isidoko senomuze four ways. Imele iphila kahle ivuka ngama-cornflakes. Amangibheka ikhalenda. I decide it's December.
Dubula, dubula, dubula. Hey baba ngithi sukuma isigubu siyakhuluma. Abantwana namajita siphelele sayijukuja. Dali 3 to 5 pheske tering nokuluva. Achu, fike singanambalo ngihamba nabozalo. Yime pheske sihlalo lapho ngikhiphe ingalo. Sicela ukuvula umnyango. Ha, lova ngiyakhaphule. Sozithola umabokoboko mangisuke. Angisasikhulumeli ha, manje money talk. Hamba pheske beat wena rock. Bathi nale walk. From Mlazi, Link Petty Cass. Bamunga zongdina nyamosha nyatima. Ama jita shisa kakulu enlek. Mele spizi steam. Wonga malanga kali kalenda. Jeva nestuda nezi lenda.
Awu kdali skupu ska December. Awu kdali skupu ska December. Awu kdali skupu ska December. Awudlali isigubu sikaDisemba.
Mema sonke isidoko senomuze four ways. Imele iphila kahle ivuka ngama-cornflakes. Amangibheka ikhalenda. I decide it's December. Mema sonke isidoko senomuze four ways. Imele iphila kahle ivuka ngama-cornflakes. Amangibheka ikhalenda. I decide it's December.